We heard a little bit of horns in the end of that last song. Let's hear some more song with some more horns and also some more guitar from Master Mwana Kongo. This is from an LP by a guy by the name of Sita Elvi. The name of the LP and the song we're going to hear is Olingi.
Panga, panga, panga. mokiri biso to moni te mokiri oyo e bana mokolo nini yo mokiri oyo e kufa mokolo nini yo mokiri oyo e bana mokolo nini yo mokiri oyo e kufa mokolo nini yo
Daryl here from the Total Soccer Show, Richmond's first, only, and therefore best soccer talk show. You can now hear us on WRIR every Tuesday afternoon at 12:30. We talk local, national, and international soccer, be it the Richmond Kickers, the English Premier League, Major League Soccer, or the US Men's National Team. If Tuesdays are bad for you, don't worry. You can also download the show via iTunes or find us online at totalsoccershow.com.
We'll be right back. masala, kama mio licencié, panalela la panabasi ya bato, basi ya bato bapesa kanzoto lisuma, sirtu epa inyonso yo, kokele nanzela ya la vibanga, kama tambo makambo makubanga yo, mamai, ba, biloko ya bato. Banga kabasi abato, mamae. Banga makambo makambo mato banga yo. Ebele abato babebi salabili kolo ya basi abaninga e. Ekie. Banga kabasi abato.
Natanelitongo na libanda obandeko pona kozela yo papionga. mama roho nga na boyo balobi na ngai nakanga motema kasi na kokite o papi ikanga na zonga mboka ipai na unta boho ngai na lembi na kokiri susu teo ngai na boyo.
Mobali alangwe mama ho mosele bene kotie nanzo to alangwe alangwe ola muluro ondi makanga te ho poninyo na ebingo kosanye nangai mobali o alangwe mama
alangwisie mama alangwisie mama alameli mobali tangawizi mobali akimie mama o alameli mobali tangawizi Mobala kimie mama o alangwe
Bakamwisie mama Mobali akamwe mama o Mosele bene kotie nanza to akamwe Akamwe la muluho Ondi makayete roponidio Aebingo kosane na ye mobali o Alangwe mama
Alangwisie mama Alangwisie mama Alameli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Nalambeli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Alangwe
Akamwisie mama Feza akamwisie ho Mosele bende kotie nanzoto akamwe Akamwe la muluho Kondi makayete roro poninyo Aebingo kosane na ye mobali o Alangwe mama
Nalangwisie mama Alangwisie mama, nalambeli mobali tangawizi, mobala kimie mama o. Nalambeli mobali tangawizi, mobala kimie mama o. Alangwe.
Naswani mobali lokola bebe o na libele ya mama roro. Affection na motema bolingo na motema ro. Alangwe la muluho. Mote ya loboko bandeko mobali alingili susu teka kabiza litama Alangwe, alangwe mama
Alangwe siye mama Alangwe siye mama Alangwe li mobali tangawizi Mobali akimie mama o Alangwe li mobali tangawizi Mobali akimie mama o Alangwe
Naswani Ni lokola bebe ona libele ya mama roro Affection na motema bolingo na motema ro Alangwe la muluho Mote ya loboko bandeko pepe alingili susu teka kabiza litama Alangwe, alangwe maye
Alangwisie mama Alangwisie mama Alangweli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Alangweli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Alangwe
Bakamwisie mama Para bakamwisie ho Mosele bene kotie nanzoto akamwe Akamwe la muluho Oni makayete roro poninyo Aebingo kosane na ye mobali Na brazai Alangwe mama
Alangwisie mama
Arae
Alangwisie mama Alangweli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Alangweli mobali tangawizi Mobala kimie mama o Alangwe
Bakamwisie mama Kitandu bakamwisie ho
moselebene kotie na nzoto akamwe akamwela muluho poni makayenge roro poni nyo ayebingo koswane na ye chokitan alangwe mama
alangwisie mama alangwisie mama alangweli mobali tangawisi mobala kimie mama o alangweli mobali tangawisi mobala kimie mama o alangwe
Naswani mobali lokola pepe ona libele ya mama roro Afecto na motema bolingo na motema ro
Alangwe la muluho
Bote ya loboko bande kone dula lingili susute Izali tama alangwe, alangwe nono
Alangwe siye mama, alangwe siye mama Alangwe li mobali tangawisi, mobala kimie mama o Alangwe li mobali tangawisi Mobala kimie mama o alangwe
Naswani mobali lokola pepe ona libele ya mama roro Afecto na motema bolingo na motema ro
Alangwe la muluho
Bote ya loboko bande komasi ya lingili susute kaka bizankela Alangwe, alangwe mama
Alangwe siye mama, alangwe siye mama Alangwe li mobali tangawisi Mobala kimie mama o Alangwe li mobali tangawisi Mobala kimie mama o Alangwe
Ah baluto abraza O bulele O kikame
off right with WRIR's Friday night music lineup starting at 3 p.m. with Pop Goes the World, followed by Phil D's Friday Clock Out at 5 p.m. and Time is Tight from 7 to 9. Right here on WRIR, Richmond Independent Radio, 97.3 FM.
All right, we just heard three glorious, glorious classics here on Ambiance Congo here on WRIR 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other week bringing you 2 hours of Congolese music. That last song, glorious song, Tangawisi from Franco et le Tout Puissant OK Jazz from the CD Très Fâché. Before that, Cimero Masia Lutumba from l'album des albums Maya. From we heard the song off of that one called Bangaka Basi Yabato. And we started off that set with Pamelo Munka from Congo Brazzaville from a compilation of his older songs. We heard the song called Ngai Mwana Yamana, beautiful song from Pamelo Munka here on Ambiance Congo. And that last song from Franco Ile OK Jazz, we heard Jan Tesa Dalianz singing the lead on that one. Let's hear some music now from Sam Mangwana, who also sang with Franco and the OK Jazz, along with Dalianz. With from the Orchestra Festival de Makisarts, from a compilation on the old Ingo Yarto label. Oh, I miss Ingo Yarto. Simply called, let's see if I grab the sleeve over here. It's called Bilinga Linga, Volume 1, Avec l'Orchestra Festival de Makisarts, 1968-69. We have the title cut off of this one called Bilinga Linga. Thank you.
Makambo tokoloba, mingi tokoloba, tina tokoyeba kate oye, bana mama.
Makambo tokoloba, mingi tokoloba, tina tokoyeba kate oye, bana mama.
Mpasi tokozwa, ezali mabeto sala kala, tokoyeba lisusu te oye, bana mama.
Mpasi tokozwa, ezali mabeto sala kala, tokoyeba lisusu te oye, bana mama.
Baninga nzela ya mokili, tambola malembe, lika bilinga linga, sala makasi ozwa, akana mpasi.
Baninga nzela ya mokili, tambola malembe, lika bilinga linga, sala makasi ozwa, akana mpasi.
Malembe, lika bilinga linga, sala makasi ozua, atana pasi.
Baninga nzela ya mokili, tambola malembe, lika bilinga linga, sala makasi ozua, atana pasi.
Longonga na baninga tubu minyama Eko mitango ya koka bola yanga ese mikuwa Koye baneza liye loko bambanje Ngana mumi pasi mingi bambangi Longonga na baninga tubu minyama Eko mitango ya koka bola yanga ese mikuwa mwambe Koye baneza liye loko bambangi mawara
Mpasi toko zua, ezali mabeto salakala toko yeba lisusu te oye Bana mama
Yeah! Pasi ya mwana mundinga, oye baka
Thank you. Algo respiro de cire, pongo la atención, muchachos, sur le ciel tropique à l'œil, bien qu'ils aient sur le bruit. Wandra gigata du cire, donne ce qui régala. Sembla de qualche lugar y a la plaza me la asunto dice se ne vedo junto con le vende la mova. Esas cosas de la gente del dolce mucha risa. Las cosas de la mente en el coro, mucha risa, responsable, Miguel y San Piriqueta como este. Ah. Y se mantiene la gente casi, casi destino. La camino a la pregunta, el vinigo, la moral, la María Negro como vino. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
Shiro and Nico at their best from the African Fiesta Band, the song Tremendo Punto. And we, for that, Sam Manguana and the Orchestra Festival de Maquisards. We're going to end up the program with the classic Fuga Fuga from Orchestra Lipua Lipua from another album on the African label. Editions Veve is the name of the album. Lipua Lipua is the band. Enjoy. See you again in 2 weeks.
Nazwinanga mobali la lula kanzambeo, nazwinanga mobali la kolingao.
Kae, kuka kuka.
Gobanala ebo mwana ngai na etelo, basola mosusu tese ya bolingo.
Gonzita e, zita mabiana.
Naluki moye ya sapoto kutana niye, bamoye gozaka e gozaka kakai. Basusita ngonya songa na lebi nzoto Lopesa na promese pe na mona yete Nazwi tromble onzambe mokonzi o Te ame mingambo Nazwi tromble onzambe mokonzi o
Trouble, trouble aboliko e Nasu yanga motema, mona pesa boli monyoso. Moto na peto, tema na mata.
Nasu yanga mobali na lula kanzambe. Nasu yanga mobali na kolingango.
Oh fuka e, fuka fuka.
No banana ebo mwana ngai na etelo Masolo mosusu tese ya bolingo
Tita mabiala o
bialaye
na luki moye nyonso apata okuta na diye bamoye kozanga ekozangaka ngai basusi ntango nyonso nga na lemi nzoto topesa na promese mpe na mona ye te ye nazwi trouble o nzambe mokonzi wo nde amemi ngambo ye nazwi trouble o nzambe mokonzi wo
loploy odes odes
nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o natikali pamba o
nakupeli kaka bolingo nguga na ngolinga ye amonana te basusu bakoluka nga na boyaka oyo nde lisuma bandeko nga nakolela o
nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o
menofuka
natikali pamba o
nakupeli kaka bolingo
Maria e
na kolinga ye amona na te basusu bakoluka nga na boyaka oyo nde lisuma bandeko nga na kolela o
nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko wonga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o
natikali pamba o
natikali pamba o
natikali maboko pamba bani
o natikali pamba o
zaya mobali kitoko
Ricos, ricos.
luka e
Eki mona kwe
Monka tika nisipa zabe
Eki mona kwe
Oya tika nisipa zabe
Eki mona kwe
Maso ya ngone za kukene maso ya ngone
Eki mona kwe
Molako, molako mame
Eki mona kwe
Mongo leyo atika nisipa e
Eki mona kwe
Mongo leyo atika nisipa e
Eki mona kwe
Mongo mona kwantara e
Eki mona kwe Hey, come on up, play.